nkubye sanyo limbuze yo jenalaga kitange nkomyewo obujemu n'obukyayiwe nakulaga saba kisonyiwo kati njizo kubeyo jenapalira ntomwana takula mu maso gabazadde kale bwobanga ombonereza kitange olekangawo ndi mubi sigana sobeze emirundi egitabalika aleke kuba mukwano lyewandaga nenkwata eddala nalaba emirungi ebiyitiridde ne ndaba ebimyansa omululu n'obutamatira nebintwala mu ddungu eyo gye mbadde gali maaso ge ganimba tibuli ekimyansa ebeera zebu naye nkizudde kimbonyabonya ndi mwana nkwetaaga nkwatanga mukono nyambanga bwengwa asibu nkwatanga kabiti mukwano nange mweza kitange ndabye ebingi ebitisa ndabye ebingi mukama ebimenya omutima ebbanga lyesibadde nawe buli kimu kinefulidde ejyali emikwano gyakyuka kati be bapangawo okunsula kubanga sirina muyambi sirina mulwanyi namige eyali ampanguza njagala kwe nina ennyonta ku mutima tombeera wala mukwano nange we wange yesu ntasa okwatanga mukwano ongama neme kubula sebo okuwokoleranga mukwano gwange onywezanga engwa namba kitange Yesu 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 onkwatanga ku mukono onyambanga bwengwa Yesu ondagange kuwo kuba kitange nze ndi mwana.